Would you rise up onto your feet as we welcome here today, Evelyn Wanjiru.
Mataifa yote yamekusanyika mbele za Bwana Mwokozi. Mataifa yote